sanio or never leave you ungansini kechini na kranzo basanio mena kombelo sitantika la kusala ni hilo basanio or never leave you ungansini kechini na kranzo igushelova Igushelova Basanio, or never leave you. Ungansini kechini na kranzo. Basanio, mena kombelo. Sitantika la kusala ni hilo. Basanio, or never leave you. Ungansini kechini na kranzo. Igushelova. Igushelova.